Yabona mina majwaleni ngiphatha kahle kanjani. Mphuza ngiqeda i-stress ngiveza umkhaba ngaphandle. Nathi mikeleni uchazo ukuthi nimbambe. Ukhwele etafuleni futhi umuva kamnandi. Ngiyambonga uThixo ngensuku eyiningi, ngempilo eningi nangebusiso. Nayi imali yatloka nine o'clock, bangena umholo, hlezi nomahosha, bazongibulala, zongibulala, bazongibulala, zongibulala, bazongibulala, zongibulala, bazongibulala, zongibulala. Nakufika thina zonke iifele zitipha etafuleni, baboni bafuna my shots emloyeni. I'll be lying if I say you don't get me smiling. Don't give favors, you tiny money. Can't know why from cause they got mileage. They got mileage.